ni bahati tena na Bunny Boy.
EAP Records.
Stop it.
Harufu ya manu kato iko sambamba na urembo wa sura yako, mabusu ya midomo yako ni ishara ya upendo toka moyoni mwako. Naahidi nitakuwa na wewe daima na nimezama cha mapenzi kisima, jitahidi kunitunzia heshima, wambea wengi sana na wamejaa fitina. So let me say it, I-S-S, just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama, K-I-S-S, glad to call you mommy as you call me daddy.
Chepu sura mama, nimeganda kwako, najutia walosepa kwako. Na mindo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love, yes I knew I was for you. Lale kwangu, nikupe siri zangu.